never, never change. You are the king that rules the heaven. The Lord I will praise. You alone are the King I will adore. I found Omega, yes, and they say Omega Naya. It will be good. Now reckon MGB. Who can separate me from the love of God? Nothing can separate me from the love of Jehovah. If the Alpha and the Omega, the King of Kings, yeah. Obinigwe, na reken MGBA, oh. First love me, you died for me. Mighty Redeemer, you paid my debt. What shall I give you for this kind of love you showed me? On your mamue naregele. I have chosen you to be the Lord I will serve. Because of that, God will always disappoint. But when you say what you bring it to pass, tell my way, na regele. Mbadi kulilanya di hosi okwaya ki biara kwaram. Donye mu nebe di machine goyonyo biyama u. Gini kangeji we neke negi chiyama mu. Eke nemu o ya biara ki o. Yeah, Runa. amusuo maka gị na-enye nke dị m ahụ eze enyigwe nchekata chekata e ihe ọma gị na-emere m akpata ọhịa ejuo m ahụ ọ na-abụ nchekata e otu isi agọzi m akpata ọhịa ejuo m ahụ a sị na ọ bụghị gị chi na-edu m we onye ga-ekwuru m anụ onye ga-agọzi m nara ekene nara otiti omue naanị gị ka m jugwu ekene ọdụgwu naanị gị ka m jugwu otiti onye dịkwa na-ekene chukwu maka na ọ na-enweghị iwe buru ekene chukwu nye ya onye ọyọ chineke ka m na-etunu gị ogbenye mara ụbịa m anụ ọyọlị m nwa bịa nara ekene ebube m obiariwo otutu ike nkwa abaghị bịa nara ekene ebube igwu ebido bịa nara otutu agụ na-eche mbaghị obiariwo otito m ọyọli ma nwụ chi obi ebere m ebigo obia nara ekene m maka ihe ọma nke ime maka ọlọma nke na-alụwe chukwu bia nara ekene m maka iji ya weli na-enye m